Get free music on mdundo.com.
Hey, yo, Tron.
Hey. You know what I'm on. Baluza, Tron.
Aye, Chilo She. Tron, Sengong. Aye.
Soon to Chicago. We spoil Billa Gore in my door. Atu Jamaliza like Troco. Bravo, soon I turn to go Chicago. Whisper, please, I call my dog.
Unajifanya uko kime kumbe na kumuma. Wana mani kisichoki hatuna. Ujuma, chukuma. Pena talifa na ikutuma. Doto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mnabisha mbona mnanuna. Mnagunja, ujuma.
Takwaje na kituwa shangra chuna.
Chino wana ma.
Naenda kupanda nene. Naenda kupanda nene.
I don't know what's up.
Hey, you're drunk.